Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Doyo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alal bar sappo jogol lewru septembre hitan 2015 sappo jiyamde jabbiri masilima chapan enay e joomi den tawa der maison de la presse bamoko o competitivity fa hande dum fa maka fedu on lesa halleedi meden di sabi de saaji wakkat jono minisma holli tiwidan holli sanet wono ko gubno tirtodo plateforme den joppiti galure ane fisinde ko be collectivity yogoyde do gubbe fu gandiri agel hokkane saaji yidu dum wada kidal le majjube collectivity don gubno tirtodo azawat edu yogay mabbe fu gandiri ki dum non lesa hal gundamto ko honjoto wobe kulitiwille hen ko sa jeewi dum wakkati joni o dum fuyi dum yowi wakkati joni o wiide tan hono deedo gede kaani dakirede nokku godfa kaborde tetele majjundube kulitiwide walde adnaara Allah don haani darade darne mudu fati basi di pinta kasen le sahal leedi meden di walde dum wonno e femi leedi meden di be kulitiwide be ngari do le nokko be ngadi le hen ko yaata wakkati joni o jonti di le majjundu hulitaande ko be jiide yimbe le jodobe kabaruji be ko be kulitiwide sa jeewi hakkunde mali FMI dum wonde e yarde yaso sabi de lamu mali o rewi kongi mudum amadi ila lewru juin dabbe non do fa hande no kabar wote di wori le leedi meden di dum wonde waddude halaji le nokko do wonon bale politiki je de le majjun wono kanko ministre communi do kabar wote di o yide bale halanane de fa yotto e bale politiki je de le kiki da ko do wono kawtal ministre ngal be kani wadde ngalan hasindini Allah be kala yalla wote di ngadande nogo jego octobre le nogo ju octobre luna di ngatta secretaire wono kabar wi mo dum jogini on do hande di bismillah modon e hedade fa hande sa halid ndi fama ka dum wonon ko kanje gubno tirtode plateforme de be joppiti galure ane fisinde ko communisme holiti wille hen sa je fa hande iblisaji di lelaki le sa halidi meden di kanje gubno tirtode plateforme de yoga yimbel mabbe gandiriki le galure agel hokkande gubno dirtede azawad de du yoga mabbe gandiriki dum wonon le sa hal gundam to sa je gundam le laamu tumbuto woni Ousmane Dikko
ele yendogo kabaru minisma wi ana welti e kobe plateforme be joppi ana fise badale mudum nelabe oni kedoto ton fa kayba kabaru o kanyu eno yimbe denorto dum e tawede e kolliti be bembi ko gube plateforme de gondi e yarde agal hokka kanyu e kode coordination de gondi e yarde hede gundam plateforme holliti hede mudum ton nokura wala le mali hertindande gam gal gubal na gal do gubal fada ag al mahamud gota e hore joliti wala fu jaro koyde e wi makko be fu ele mobilaji be yarata bete kiki da fu se wana hettirbe tabangort do gubangal daki do sema wi ana hawna jati e communisme wi ko widu kanyun do wonno fulnange gunam farde sinigo kawra nogay lewru juin ngal wadde woni coordination wi wala sugula fu hejjede se plateforme ana heddi e do aduji di bamidi faande communisme ana wondi e salanade kala ko yeddata kawral selgol basi ana darda du sinibe be fu njoppa do nangi do garta do gonno ila nogay lewru juin 2015 do
ko honde to wobbe kolliti widle hen saaje wakkar jono do won kanje gube de fu hebe fu do dartata wakkar jono fa keba do dako yalla so dum won no gube dar garfa daake len ko goto jeewa yalla hono dum waawi yaafinderde de do gube le majjudu be kolliti wid walde adnaara Allah don haani wadde no watta fu jeewa fati basi di pinta kasel le saha le di meedi ndi kede kanko Sars Daniel ko haali do do focci tango barki sise
ko gonduden e yide le wattu joni o dum woni ko de gondi e fortanade faabe keba be daako e le nokkuje burde fu lollude e le kabaru o
denna en kana hultude basina
wolde kay watta kami sifanta on anniyaji di gere de saawi dun woni ko hom fu e majje ana wondi e fortanade hemtude nokkuje burde fu lollude le chema dennonde kaldudda e hore be fu a faama wiide be fu e be chaawi anniyaji lobbi fa kaldal le kawrangal yaara yeso
tagal go yendoga hala hoto surobe adna be kani darade
mide mila wal curobe dental leed aduna de halata ko be gondi wadde curobe dental leed aduna an don kejaabe oni an don ko gondume soynade ko dun curobe dental leed aduna ana wondi e yidude e gube de fur mid andi misalu alal bari hande de to gawoto kejaabe oni ana gondi e yidude e habotobe pelle de fur dan curobe dental leed aduna ana gondi e wadde kala ko waawi pati basi o finta kasen
kira bodo mbali nitri mi joji modo halla me bemal anengal mi noddete phase facebook go
tamani
bale hala nanede hulitaabe wakkati jono kambe dubbe mi woteji di ana kani bortinede le leedi meden di le majjun kenya ko be jidno do won ministre kumindo kabar woteji le leedi meden di be kolliti wiide fa hande sa jeewi jam e dejjer wartay le nokku no hulliti wiide du so jama o haybayta yo firtinde caldi do won widno leedi di feccirte kede kanko docteur Adama Traore ko haali do hen do focci tango Fatumata Diallo
so ngadi woteji di hande leydi ndi yottoto do ma immenaki min ko sollini kam wana homo laato maire na conseil de cercle ko sollini kam woni no leydi ndi wornini nokkuji de fu jam wala mi de yidi lam o fama no nokkuji de ngordini no leydi ndi wornini ila dum fuddi ndi jotaki to kulleji di fu mali hani ordinaire tafe yimbe be yon kambe hani wotude mi de mila ti dalaji an ngod no leydi ndi wornini eden kani huncan dendi hore
fa hande dum won wiide yella wotedi ana bortinena bortintaki dum wonde waddude halaji leedi meden di bangue balle politikije de le majjum be koliti wiide sa ƴewi wakkati jono wotedi di kana wadde wiama dum won kanko ministre kumini don kabar wotedi kani dum won ministre nga wobbe fu be kani wadde kawrtal mabbe gal faabe ƴa yalla wotedi ana kani wadde le noga e jollir octobre naw duna watta kanjo gube dum won lutindir e lamore be koliti wiide sa ƴeno nokko wori no wotedi kana wadde fekkede ko kanko docteur Befo Cissé o hali do hen do faccitango barke Cissé
tidallaji sabim bindi so goteji di bantina cili kurde di tidallaji di ngodi fa hande le bangala rafi denagu ngodu do e leedi meden di sabide laamu kando landinde woteji di le nokkuje de laamu o e hore mudun walaton sabi rafi denagu o kambe kani landinde goteji di kambe kani yaltinde jabuji di so kambe ko e mabbe be galaton nanno hono goteji di wadirte leede nokkuje kenyen men jidi e ministre o men kollitimo wiide ana haani ko woteji di bantine fa kabaru denagu o warta hono no dum worruno de goteji député en be ngadanno le hitande 2013 de sabi ele majjun député en ngotanama le sahangal fu e mangal mudu be ngotanama gaaw be ngotanama kidal be ngotanama tinin sagu be ngotanama abey bar e ko nandi e mudu dem mudu laamu o ana wonno ton joni ne laamu o wala ton den no mimmi de mila goteji di mbaawa wadede le wattu joni o
hakkunde malikani e FMI be kollitiwido kadi joni dum wonde e yarde yasunobe kollitiri wiide kenyan no be jiduno yimbe njodobe kabaruji be ende wakkati joni dum won kanko no dirtede Christian Jose o holliti wiide sa ewi hono ko watno jonte makko de ko do bamako do ko heewi dum won ko mali adi ko fo holliti wiide mali an wonte e rewde dum wakkati joni kede ko halido hen do faccitango Ousmane Diko
kabaruji di ana peewi imaade kebal jawdi de adiji mun jottike ko nyaki ana buri fasanne ko men e jidino e gofa ma o li feccere hitane famdude tuugorde du anangodi de gouvernement bamno aadi e dow mum de fuude celli sewana wotere arande woni tongude no laamu o waari cogguji kaaki dentordi kanyi e nawtordi dum laabani men tal le ko gouvernement bami sariya mum ko de tuugode celli jokki hen yo bamde dabere fa buuta mursere kebal bangal usuruji e cogu petrol dendu celli yingo dido be go yona eto jawdi leedi jogora donka wonko haani labbine ka dum e tawede eto jawdu ngo laamu o titingo e hakkilame e ngo feewi fasane
bale hala nanede fa be ngatta koyde mabbe kambe do be kollita hakkile mabbe no watta fa jam e deejere wadde le nokko hollitawe do wonon faana kawrtel ngal kenya dobbo mako do lanni be ngal do kawrtel walde no dirtene municipal kanyu hokkindiri juude do no walde wonde kase no dirtene sipri le majjundu wakkati jono be kollitii do wala fu ko faana ngal do kawrtel fa jey Allah hon jam e deejere wadirta le nokku meede o kede kanko docteur Mariam Djibril Maiga ko hali do hen do faccitango barke Cissé
men puddi golleji heejo kumaningo sembintinde bawde bale hala nanede fa be kebabe faabo le nyibinde jam kanyun e denagu fa warde e yirwere iwde hitande 2013 warde e joni nenno ko darta e tiagal di golleji dum woni sekande bale hala nanede laawi mbawdi jokkede ko waawi sabbi mbinde jam nyibudo e tabintinde ngotum maaku mali o ko waawi laataade sababu bale hala nanede wada ko woni e bawde mudun fu e le bangal tidal laaji di gonden e le mudun wattu joni o ana haani ko bale hala nanede anda ko woni e darnde mudun dum woni ko be kaani wadde e le leydi sabide ede jogi nafa fa sanne e le buutugol torraji di gonden e le mudun di fa warde e yubbondirde jaanyeli le mali e mangal mudun fur
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni pabatobe studio tamani
sikirabe jeno do ne les réseaux ngaji dibe collectivité totumbutu to nokku no dirtede tindandan kanye arfure be bi hon dum won yimbele bobbe sumbu kanye nati to so dum gujji ko yata be e bali temedi le majjunduli tawe dabay dibe gujji difu kebi hentede sina kanko do won amiri no dirtede al-Bukhari o amir nokku no dirtede won agbe abezanga wiama kanko du so dido dabaji kebi hentede to buriam tobe kollitiwi de laye battiki wakkati jono tidalaji dabajana wodi ton le majjube kollitiwi dabajati fa jiadu du yafa febe kollitiwi jawdiru fana sotte ko yata ujnaaji nogay an jawdiru fana sotte ko yata uynaay nogay neno kollitiri wiide kaybe goddi dan yottan sotte ton ko yata uynaay chapan tati sefa wakkati jono jama ngodo tobe kollitiwi de mbemba sanne en gardan faado kuli korodobe kuli tiwdo ko yaati millimetre ngaji udinere temenay dun tobbi top andi lewru mehdu yotta yaade lewru uttu hitande 2015 le majju don walde humininde kabaru demal to kuli koroto kany hokki dido kabaruji bete hande be bis anasin dinne Allah du hitande hikande samta korawani ko le majju en gardan faado sigaso dobe kuli tiwdo ko futi himbe le chapantato hono demobo kabaru pompeter kany ngonde wadde ton kawrtal muyen faabe ja yalla hono be landinirto hitande 2015 2016 le majju wakkar jono do woni himbe le dunki ande do demal ko pompeter woni tanbe be ngonde wadde tongal do kawrtal faabe ja wono awdiji ko be kani hebuto be bi awdiji du ko be kani hebuti ka so be dema ko idun yafa e tonuji anka idun yafa e tonuji be kuli tiwdo uynay didnon do kuli tiwide kay le majju be kuli tiwde kani remde ko yata hectare ngadi ujinaji tati do sigas to secrétaire do no kabaruji dimi jogino do hande di ka fa hande kedde heda do non andir do no do e seeda yewtere meden de ana wodi